Just because of this beautiful child that the Lord has given us. Everything is good because it's a will of God for us to inherit it. I remember one day I was preaching about the inherited sin and the imputed sins.
And I was preaching
about the inherited sin, the sin that once you born, you just inherit it. And he found sin before God. And this inherited sin, it's a sin whereby each and everybody is seen and falls short of the glory of God.
Again,
I was speaking about the imputed sin that have just been imputed on us. We never sin like that, but he imputed that sin on us. So you can see how dangerous, how big sin is, whereby nobody can manage to come out from it if it is not the Lord who will let you out. Because the inherited sin, the imputed sin, nobody can come out himself from it.
The one who
put it on you, who counted it on you, can be the exact one. If he wants you to be sinless, to take out that imputed and inherited sin. But if he will not take you out from it, you'll continue in the sinfulness. And there is no joy that you can receive from the Lord, but posting yourself in your flesh.
That's
why we can be tired speaking about sin, 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 because everything of us is very sinful, and there is nothing good that one can point that only a single dot is what I've done that is holy before God. If somebody can come by our way and start naming some of the things that shows our sinfulness, we can run away because of the shamefulness that we can have because of the bloody casting of that sin that has been put on the bare ground. That's why, because we never point each and everybody naming the sin sins that one is doing, that one has been doing, it makes us to be together and hold to one another. Because of that blindness of seeing our sinfulness of the friend.
Kuti kusitimafuna wina akhale pazogolo pathu ndi azithulano tchimo limodzi la machimo athu chifukwa khungu limene ifeyo limakhala pakati pathu limatipangisa kukhala amodzi pakati pathu kunena kuti machimo athu samaonesedwa zimene zimatipangisa kukhala tonse ngati abale.
Again, the blindness of knowing the Pharaoh's sins has helped us to boast ourselves instead of worshiping and exalting Christ of the scriptures, the crucified one.
Ndiponso kukhungu limene lili losaziwa tchimo la mzako latithandiza kukhala pamodzi ngati abale ndikumatchula ngakhale zinthu zokhuza Mulungu ndikumamva ufulu pamene tikukhala pamodzi ngati abale athupi limodzi.
That boasting has helped us to start implementing the idolatry worship that makes us pharaohs to abase our souls before the throne of God, before Christ of the scripture.
Ndiponso kukhungu lake ndi lomwero limene lapangisa kunena kuti pakhale kunyada pakati pathu ndipo kunyadaku kumafika pomaumba mtima wamayamba kupembeza mafano ndikumayamba kumadziona ngati una kuti ife tili kanthu pamaso pa Mulungu.
But thank you to God because of opening our ears and helping us see our wickedness and the sinfulness and direct us to the close where there is our comfort.
Komatu tiyamike Ambuye chifukwa chotitsegulira maso ndikutionesera ifeyo kuti.
But God is drawing the people from the village to the wilderness so that they should hear the gospel.
Panalipo panapita zaka zochuluka kwambiri pamene Yohana mabwera kukalalikira pambuyo ponena kuti buku la Malaki linalembedwa ndipo panapita zaka zambiri anthu atakhala wopanda ngakhale chikumbu mtima kapena kukhala nayo senjala yofuna kumva mawu a Mulungu. Mmalo mwake Mulungu anampanga Yohane kuti abwere akalalikire ku chipululu.
In the wilderness was the drawing of the people in the village.
Ndiyo kulalikira kwa chipululu kunali kuwasendeza kapena kuti kukamboka anthu amene ali mmuzi.
John didn't go to the village, but the message went to the village and it draws the people by the Holy Spirit so that they should come to John and hear the gospel that John was preaching.
Ndi Yohane yarusana pite mmudzi kukalalikira ayi koma iye amalalikira ku chipululu mmalo mwake mawu ake amakamveka mmudzi ndipo zimatengera mzimu wa Mulungu kukalalikira kwa anthu ache ndi kukaa kwa anthu ache kuti abwera adzamvetsese uthenga umene Yohane akulalikira.
Again, it was very difficult for these people to hear and say that this is the little gospel that John is preaching, because it has taken many years without hearing the gospel. So it was God who helped John's preaching, the gospel, the message, to be heard by the people that were idolatry worship, the people that had no gospel in their eyes.
Two things to conclude
on this point is that, number one, the sin is grim and is very great and is very dangerous. It kills, it destroys. Nobody can come out. It enslaves the person.
Chitu choyamba chonena kuti chimo lilipo ndipo chimo ndilowona ndithu ndipo chimolo ndilopya komanso limapha chimolo ndipo chimolo silinasiya kungakhale mmodzi amene akhoza kuima payekha popanda chimolo.
Many people are slaves of sin because of how great the sin is.
Malomaga and Vambia Karagapolo Alchimo, see your father who Pusaka, why come my father who will have one minute.
The coming of Jesus Christ was because the people are unable to come out from their wickedness.
Then, where one we are Jesus Christ, Anna, where you find out with the Palibamu, and another Pera Kutuga will come with Zoivazao.
The coming of the Lord was to help the people continue in their sinfulness, while when they would be very sinful, grace, Christ, to come in abundance to the people.
You know, kubera wajira mulo, kukumaka tandizira wa ntuwaja, kuta kazikike, ayale mpasa, mumajimu wawo, ajimu nkise, jivachimu ni magamu, tira mulo, jimagamu onesa mtu kujima wake. Ndijo linga jone na kuti, Kristu akamaka bwera, chisomo, chikao neke mwa Kristu yo.
So point number two, Christ is the only solution of the sinfulness that man was caught with.
Neno mfundo ya chiwiri nyore na kuti Yesu Kristu ndiye kayo amene ndidongo solo kapena ndondomeko yokayo imene inaliyo tekela kujosa mbuwa achimo limene mtu anali nalo.
If Christ is not in you, you are a slave of sin. You gonna worship the idolatry. You will be an idolatry worship.
Maloma genga diweyo Kristu sari mwaiwe uma kala kuti ndiwebe kapolo wa achimo basi. Chimene jima jitika nchone na kuti uma bembeza mafano ndiboza kala ubembeza mafano.
But when Christ is with you, he will set you free, and you will be free indeed.
Umatunga de Christo ave kala mwaiwe, uza kala mfulu, jifa yeyo aze kupanga ukala mfulu nditu.
That's why when we read John chapter 15 verse 3 says,
ndijifaja ake ndika maverenga mbukula Yohani chapter 15 ndi majitabu ya kunena kuti,
now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
Mwakala okonzeka tsopano inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu.
So he is speaking that for one to be clean, it's because of the word, and the word is Christ, and Christ is the gospel. So it's because of the gospel that has been revealed to the person, makes that person to be clean.
Ndiyo apa makala nkula kunena kuti munthu kuti akhale oyera amasowekera mawu ndipo mawuwo ndiye Kristu. Ndiye Kristu amene ndi uthenga wabwino umene ukamveka ndi umene umapanga munthu kukhala oyera.
That's why John chapter 8 verse 32 says,
ndichifaya kenso mbuku la Yohana chapter 8 ndi verse 32 akunena kuti,
and ye shall know the truth, and the truth is Christ Jesus, the gospel, the revealed one, and the truth, that is Christ, shall make you free. No condemnation.
Ndipo muzatsindikira chonadi, chonadi chamene ndi Yesu Kristu. Ndipo chonadi kunena kuti Yesu Kristu yo chizakumasulani, kunena kuti muzamasulira kodero kuti mulibe sokutsusika.
So Christ is the message, Christ is the gospel, is the only one, it's the only medication for our sinfulness.
Ndiyo Kristu ndiye mau kapena kuti ndiye uthenga. Ndipo Kristu ekhaya ndiye mankhwala a uchimo wathu.
If it is not Christ, then you are very sinful, nothing good in you.
Koma ngati paiwe palibe Yesu ndiye kuti wewe uli chabe ndipo palibe kanthu paiwe.
Somebody can ask me, where are you reading to? It's the same message, same gospel that we are in. That is John chapter 18, verse 28.
Ndeno mwina mtu wina mkumafusa kunena kuti kodi mkulowe la kuti pankani mene mkufoto kuziraba. Tiritu mkani ume ija, utewanga wake so ume uja, ume tiri mkula chapter 18, chapukula Yohani.
Verse 28.
Ndi waba tiri mundime ya 28.
Last week, we were on the same verse whereby Christ was in the judgment hall alone, while the people, the escorters, they are outside, forbidding themselves to enter in to prevent from defilement.
Ndiyo nthawi ya kumbuyo hii kapena nthawi ya pitayi tinaliso mchapula chomweche pamene timaona Yesu Kristu akuli mkulowa mbwalo la milandu pamene iwo amene amaperekeza pamene anamumanga kapena anamupezera zifukwawo anali kunja podziyesera okha kuti ndi woyera kuti angazidetsa akalowa mbwalo la milandu umu.
They were they protect themselves from entering into the judgment hall because whosoever will be in the hall will be defiled. So Christ was in me. Claims to be like his defiled because of the defiled man that is not seen himself that he is defiled.
Ndipo anthu awa madziwerengera okha kukhala oyera kapena kuti akhoza kukhala odesedwa akangolowa mnyumba imene mbwalo la milandu mmene mumu komano amakaona kunena kuti Yesu Khristu iyo ndi amene ali woyenera kukhalowa mbwalo la milandu umo pamene iwo ndi woyera ndiye mukamaona Khristu iyo amakawerengedwa kukhala odesedwa kapena kuti ochimwa polowa mbwalo la milandu chifukwa cha tchimo limene iye anali nyamula limene Yesu anachitako kwa chifukwa cha munthu amene anali mkati mwake mwa Khristu.
See how blind a man is, thinking that a hall, the judgment hall, can make somebody to be sinful without knowing how a man gets sinned.
Ndiye daona nino kungu la wantu mbene lima karira, kuti anthu na kungu, kuti munthu akugamiza kunena kuti kulowa bwalo la milandu, kukhoza kumdesa, posazindikira mbene munthu amakhalira ochimwa kapena mbene munthu amakhalira odesedwa.
This is the foundation of religion whereby they worship things built without worshiping the Christ of the scriptures, the unseen one.
Awandio maziko azibembezo iwo amene amaika maziko awo pomaganiza kumapembeza zinthu zopangidwa kapena kuti zinthu zamaganizo awo ndikuleka kupembeza Kristu woyera wa mmalemba.
Think about Jesus Christ saying that if this tabernacle, this church will fall down, I'll build it in 3 days' time.
Taringa yani mama chanzo mama mina mbuyeso na walankula onena kuti kati suyu kati kuta mgumula ni ndikoza kumbanga kwa masiku atatu.
Christ was speaking a spiritual church built by himself, his own body, but these people were thinking about the building whereby talented and expertised people built the building, and they thought that that building is a church without knowing that the church is, and the erected people found from different sides of the world.
Ndenu ambuyesu mena makalankhula izizi, amakalankhula mauwa auzimu. Kulankula za thupiraza amene ndikachisa amene anamumanga iye mwini ndiye thupirace ndipo anthu awawa maso awo anali kuyang'ana pa kachisi womangidwa ndi anthu amene anthu aluso ndi anzeru anagwirapo ntchito ndi kumumanga kachisi ameneyo posazindikira kuti Yesu Khristu amakayankhula zakugwesana kwa kachisi amene ndi anthu osiyanasiyana okhala mʼmadera osiyanasiyana anthu amene osasankhidwa.
People worship the sin by building claims to be the church. They decorate, even like the name that this is a church. Why not? It's just a shed, a shelter, a house, a building.
Andura makala kumatanga nidwa nkumale mekeza malo pembe ziramu amena machula kuti ndikachisi. Ndipo ama yesa kuwako ngolesa mpaka na kumare mpapa mene po kutai chide chati chempungo watu mene u po sazi ndikira zone na kuti chimene chumbi tuzi jabe mene alili maluari wansi okumu lirapo.
For example, the Lord has blessed us here in Iroga with this building. It's not a church. It's just a simple shelter. So we never claim and worship this building as a church. No.
Mwaji sanzo, kunoko kulirongwe, ambuye analidarisa ndi chimango, chantuzi wa malope mpeliramu. Ndeno chintu ijiji, chirijabe, nusikuti ni malope na kune ferikozo mare megeza, ni ntuzi jabe, unena kune ferikozo mare tonkanapu.
Even if you can stop today using this building and somebody rented this building and opened the beer hall, there is no any sinfulness because it's just a building built by expertise people who knows how to build the builders.
ndipo ngakhale kunena kuti kutangoti kwachitika kunena kuti malo ano tasiya kupempheramo ndebasi munthu wina ophikamo kapena kugulisa mowa ndikukapanga polenti pamalo pano pakuwabwereka malo ano kunena kuti iye azigulisiramo mowa sikuti somali cholakuika pamene kokwayi chifundi chinyumba chabe chichi chimene chinangomangidwa ndi anthu aluso amisiri.
The church is the body of Christ, Christ being the head of his own church.
Pamene tikamalankhula za mpingo, mpingo tu ndi thupi la Khristu ndipo Khristu ndiye munthu wa mpingo wake.
What we saw here, people worship the or praises the building hall as a judgment place without knowing it, that this case that Jesus was there was the case that has been done long back spiritually between God and Adam.
Chimene tikuchiona kunena kuti anthu ama opa kapena kuti amalemekeza zinthu zochita umanga mpaka nakumafika pomaona kunena kuti kulowa kwa mbwalo la milandu kumene kukukhoza kuwadisa chimene iwo samakazi ndipo amakamaona Yesu kukhala woyenera kulowa amene posazindikira kuti malo amenewo Yesu Khristu amakalowamo chifukwa cha tchimo limene munthu anachimwa kuchokera kale kale munda wa Edeni monga mmene chimene Adamu ndi Eva.
So presenting yourself from entering into the hall or being in the hall matters nothing, because a man has been counted sin on him.
Ndiyo kudziletsa kwina kulikonse kumene ukhoza kukuchita iweyo salowa mnyumba imene iyoyo sikulikandu maso pa Mulungu chifapa munthu uti panawerekedwa kale kuti munthu ndiochimwa.
Without entering into the hall, never sense that they are sinless. They are sinful by inherited and imputed.
Ndipotu kusalowa mbwalo ili kapena nyumba iyi sikumatanthauza kunena kuti wina akhoza kuwerengedwa kunena kuti sanachimwe ayi koma anthu onse anawerengedwa kukhala kuti iwo ndiwochimwa ndipo ndiwoperewera basi.
So it takes God to help them blind their eyes so that they should never enter into the hall with Christ, so that Christ should be alone before Pilate, the judge, so that the scriptures might be fulfilled.
Ndiyo zinachita kutengera Mulungu mwini wake kuwathandiza anthu awa kuti khungu lawo alichite mokhazikika bwino kuti asalowe mbwalo ilili la milandu ndicho lingatenena kuti Yesu Khristu akakhale yekha mbwalo lija pamodzi ndi pilato komanso oweruza kuti mawu a Mulungu akwanikisidwe.
Had it been that he entered with the people in that building, in that hall, then salvation would have been mixed with works.
Ngati kukanakhala kuonera kuti Yesu Khristu alowe mbwalo lija pamodzi ndi anthu ambiri, anthu amene anali pamene pajapo aja ndikuti zikanatsekaso kapena zikanamaonesa kunena kuti chipulumuso nchophatikizana ndi ntchito.
But Christ took the cross alone, judged alone, crucified alone, so that salvation should be alone from Christ.
Ndiyetu koma kuti Khristu anaseza mtanda yekha, anaweruzidwa yekha, anapachikidwa yekha, kuti chipulumuso chikhale chipulumuso cha yekha cha Khristu yekha yopulumusayo basi.
So verse 28 is continuing by saying the first thing then let the Jesus from Caiaphas unto the judgment hall is what I was preaching, and it was error, and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled, thinking that they are defiled because they never enter into that hall, without knowing that the defilement is there because they are sinful long back after Adam gets sinned, but they might eat the Passover.
Pamenepo anamtenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita ku Pretoria ndipo kubalola milanduko koma munali mmawa ndipo iwo sanalowa ku Pretoria kuti angadetsedwe kunena kuti iwowo amaona ngati kunena kuti akhoza kudetsedwa chifukwa chenena kuti alowa mbwalo la milandu ilipo sazindikira kunena kuti kudetsedwa tu kwa kale kale kumene kuna chitika munda wa Edeni amene anadesedera Adamu ndi Eva anthu wonse anadesedwa pamaso pamodzi naye kuti akadye pasika kuma chomwe amayembekezera ndi kukonza kukadya pasika basi
failed to enter into the judgment hall claiming to be holy not to be defiled is what religious groups of people are preaching. That is wet preaching message that don't do this, do that, commanding the people to do what the preacher is commanding them without knowing that it's Christ who lead the elect home. But if not, if it is not Christ, then it's wickedness and it's idolatry worship.
Ndeno tukusalowa kwapena kudzipatula kuti asalowe mnyumba bwalo la milandu kuopa kuti angadesedwe mmene mundi mmene zilili ziphunzitso zachipembezo mmene iwo amachitira kunena kuti olalikira amafotokozera kumawuza anthu kuti musachite izi muzichita izi kumawapasa anthu ntchito yoyenena kuti iwowo anthuwo azichita ndiye akamapasidwa zimenezo zo anthu amaona ngati kunena kuti mukuchita kwa zimenezo muli chipulumuso posazindikira kunena kuti anthu onse anachimwa anaperewera ndipo mmalo mwake iye amene ayesedwa ulungamo wangu ulungamitsidwe chifukwa cha chifundo cha Yesu Khristu chifundo cha Mulungu mwa Yesu Khristu ikhayo basi.
Instead they prepared themselves for the Passover.
Mmalo mwake iwowo amakhala kuti akudzikonzekeresa kapena kuti anadzikonzekeresa okha kukadya pasika.
How the Passover was prepared.
Ndiyeno pasikayo amakonzedwa bwanji.
Number one, the people were coming from very far to the place where they for the Passover.
Chitujoyamba nchonena kuda amabwera kuchokera kwa kutali kutali kwenda mitunda yosera sera kukabwera kumalo amena konzidwera amena aliwenera kupere kujedera pasika.
Number two, the masses of people should have sheep whereby they might slaughter and eat the meat.
Chintu chachiwi nchonena kuti gulu lonse la anthu limene labwera limafunika likizikhala ndi nkhosa zimene ati aphe ndi kudya.
Number four, there is a blood that is shed from the sheep or goat that is spotless, that is without sin, a picture of Jesus Christ. So they had a blood in their hands, blood representing the blood of Jesus, the salvation of the elect.
Chintu chachitatu nchonena kuti panali magazi pamafunika kukosedwa kwa magazi mu nkhosa zimene Yohana ali kuzikonza nkhosa zimene zikhale zopanda bangandi zopanda chilema ndiyena amafunika kuti akhese mwanzi wa nyama zimene zozo zimene zinali chithunzithunzi cha Yesu Khristu amene ndi woyera wangwiro amene ati akachose mphulupulu za anthu ochimwa.
Number five, there is a fire ready to roast the meat.
Ndiponso ndi chinthu chachisanu chimwe chioneka pamenepo chonena kuti pana pamakhala moto umene umakonzedwera umene umakonzedwa nchoneka chena kuti akaotchere nyama.
So why a sheep that is a picture of Jesus Christ ready to be crucified, slaughtered?
Ndeno mukamaona kuti nchifachana nali kupereka nsembe kukakhala nkhosa. Kosa yoru yituzi ya Yesu Khristu amene anali wokonzedwera kukaphedwa.
And the sheep was killed, slaughtered outside the village as the picture of Jesus Christ being crucified outside Jerusalem.
Ndiponso tunkosa imeneyo imakaphedwera kunja kwa muzi imene ni chithunzithunzi soyo chimene chinali chithunzithunzi cha Ambuye wathu Yesu Khristu amene akapachikidwe kunja kwa Yerusalemu.
Number five, on the same point, the lamb was to be without blemish. That is a picture of Christ's life, a very sinless life.
Ndeno pamfundo inaso pandimeyomwe chinthu cha chisanu chomwecho ndionena kuti mwana wankhosa yoto amafunika azikhala wopanda chilema kapena wopanda chilema chimene ndi chithunzithunzi cha moyo wa Ambuye wathu Yesu Khristu amene anakhala woyera wopanda tchimo.
That is Exodus chapter 12 verse 5. whereby it says, your lamb should be without blemish, a male of first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goat.
Ichi choonekwa bwino mubuku la Exodus chapter 12 nimeekera 5 yomwane nakuti mwana wankhosa wanu azikhala wangiro wamwamuna wa chaka chimodzi muzimtenga kunkhosa kapena kumbuzi.
So the sinless life of the sheep is the picture of Jesus Christ being sinless.
Ndino kukhala kopanda chilema kumene kukuoneserwa kwa nkhosa uku chinali chithunzithunzi cha moyo wa mbuye wathu Yesu Khristu amene anakhala wopanda tchimo.
And the other thing, there is verse 6, wherever it says, and he shall keep it up until the 40th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it
in the evening.
So you can see that there is a keeping of the sheep. Christ was kept by the people led to be crucified, slaughtered.
Ndiye mukhoza kuona kunena kuti panali kusungidwa kwa mwana wa nkhosa momwemonso ndi mmene Yesu Khristu anasungidwira ndi anthu pokonzekera kukamphachika.
They cut the sheep, the goat, until the exact day and time led to be slaughtered, that is evening time.
Amaisunga tu nkhosa kapena chiwene chomwe chikukaphedwacho kufikira nthawi yeniyeni yoyikika yokaphayo.
Look about Jesus Christ. He was saved, bound by the people, and the people tried to kill Christ before he was killed in the exact time of the Bible, without knowing that whatever they were doing, the Passover was the picture of the one whom they have bound.
Taona nitu mmene zinachitikira pa moyo wa mbuye wathu Yesu Khristu mthawi iyi. Kunena kuti anthu anamugira Yesu Khristu ndi kumusunga kukonzekera kunena kuti akamphachike. Posazindikira kunena kuti izi amakazichita zimakhala kuti zikukwanirisa pasika weniweni amene anali kulankhulidwa m'malembayo.
The other point on verse 6 of Exodus chapter 12 is that the whole congregation of the assembly should kill the sheep, the goats, in the evening together.
Ndino chinthu chinaso chomwe chikuonekera mu ndime mukati mwanusumwe ya ndime ya 6 mu buku la Exodus chapter 12 akunena kuti ndipo bungwe lonse la anthu a Israeli lizimupha pamodzi.
The killing of Christ was gathered by the masses of people from different sides.
Ndiyeno tu gulu limene limakapha nkhosayo limafunika likhale gulu limene limakasonkhanisidwa kuchokera kumadera osiyana siyana.
Whole assembly kill the gods. Whole assembly crucified Christ.
Gulu lonse limapha mbuzi kapena kuti mwana wa mbuzi amene amapangidwa kukhala pasika uja. Ndi momwemonso ndi mmene gulu lonse la anthu linasonkhanirana kukapha Yesu Khristu.
The whole assembly killed the sheep while seeing it. Christ was crucified while people seeing him being crucified.
Gulu lonse kapena kuti bungwe mmene lima saijali magapha anthu onse akuona pagulu lake kuti akuona momwe monse mmene ambuye wathu Yesu Khristu anapachikidwira kuna kuti anapachikidwa anthu onse akumuona.
The other point is found on verse 7, whereby it says that they shall take the blood and strike is on the two side parts and on the upper door parts of the houses wherein they shall eat in it.
Then Fundo in a one is also Mundimaga 71 and a booty. Nibo Azitenga Gumanzi, now Bage, Puntuza, Mbad India, Pamamba, Numbas Vene Ajiramu.
They first had the blood in their hands, the meat in their hands, before leaving out from Egypt.
Ndiyo iwo apo wachibishoyamba chomwe chikuoneselwa apo wanjonera kuti anali ndi mwanzi amafunika kukhala ndi mwanzi manja mwawo anthu asala tuluke kuikuputo.
Christ had the people in the upper room, giving them the holy communion, giving them their, his body and his blood for the remission of their sins.
Mwemoza tu kwiku anakala mwazaba mwamba pamozi ndi atu kuwapasa tuvilaje kamena kuti kuwapasa abantu amene anali kudya mgonero kuwapasa tuvilaje komanso kuwapasa mwanzi wache umene uli to ochosa kamena kukhulu chikhulukiro cha machimo awo.
People already took the blood of Jesus inside their body, the blood of Christ inside their body before Christ was crucified on the cross.
Andudu anali adamwa kale magazi ambuye wa Yesu Kristu. Yesu Kristu yasinaka kwere kupaka pachikuda pantanda. Mthupi wanthu munali mutalowa kale magazi Yesu Kristu. Momwe monso mthupi lanthu munali mutaperekedwa kapena kuti mutalowa kale thupi lake la Yesu Kristu. Yesu yo asinaperekedwe pantanda anthu anali atamudya kale.
Which means when Christ was taken by the people, the body was already inside the body of the disciples, already ate by the disciples.
Is that what you don't have the body? Kuna wajama bera ugamu bira Yesu Kristu. Kuna na kuti. Tuvira Yesu Kristu livi kare ngadi mwa upunta kwa soka ni mwa famine anadi ya tuvira.
That's why when Christ was to be crucified on the cross, he says on John chapter 19 verse 30, it is finished, because his body has already been given to his disciples.
Ijinu kifaza ke mune ambuye sana pajikuda pamtanda mune amapere kapwe wachi mbukula ya zizimutizo na mbukula ya hani chapter 19 ni mege ya sete anana mkula kuti kwata kifaza nena kuti tupirake nena kitapere kituwa kari kwa upunzirazi.
So same with the erect, those whom God erected from eternity, Christ died for them, and his blood and his body has already been given unto them, whereby when he was dying to the exact number of the people whom he knows, any, only those God gave them his body, his blood, are the exact number that Christ died for and will inherit the kingdom of God.
Umuntu ndi mmene zilili ndi anthu ochimwa onse amene ndi osankhidwa amene Mulungu anawasankhira kuchokera pachiyambi dziko lapansi lisanakhazikisidwe kunena kuti mmene Ambuye Yesu amakafa pa mtanda paja mmene amapereka thupi lace analiperekanso kwa iwowo momwemonso mmene amapereka magazi ace anawapasanso iwowo kotero kuti mmene Yesu amabwera kukafa pa mtanda amakafera chiwerengero chenicheni chodziwika bwino chimene Atate anachipereka kwa iyeyo kuti achifere.
Again, here it shows the selective gospel that is preached to and received and accepted by the elect only, not all the people. The exact number that had the blood and the body during that time.
Abaso nuka kumukoza kuona mene pa kuoneselidwa kupatula kapena kuti kusankhika kwa uthenga wabwino mene ukulalikiridwa kunena kuti uthenga ndi umene umalandiridwa ndiye iwo okhawo amene Mulungu anawapatuliratu anawasankhiratu kuchokera pachiyambi ndipo anthu amene ndi odziwika pamaso pa Mulungu.
No mixture, only the elect will hear the gospel. That's why the Bible says, my sheep hears my voice.
Ndipotwa apa palibe kasakaniza ayi okhawa amene ndosankhidwa awo adzamva mawu awo Ambuye monga Bible ikulankhula bwino kunena kuti nkhosa zanga zimamva mawu anga.
So that time in the upper room when Christ was handed his body and blood to the disciples. The disciples were my pronouns, and I was there in the spirit receiving the blood and the body of Christ. And when he was dying, he died already in his blood and mind, the saved one.
Ndiyo, izizi mene ambuye kwa amaga anatenga upunzira joko kana umjivinda ajaba mwamba mene amaga vereka tubiraje kumasu kubereka magazirage kwa iwo upunzira aja anayidua mulo wa mbalo wanga kwa nena kuti mene amaga vereka tubiraje ni magazirage inesu nari na nilantawi yomweyo kwa nena kuti juwele ngero kwa nena kuti nambala ya anda mene anafunika kuka feredo wa mene sukuza mabwelela isasokonezege isaposinye duwai inali ndia mulu wa mbalo watu mtawi mene.
I'm thankful to God because of that day, that hour, minute and second when he was dying and hand over his soul unto God, because the hopeless had hope now.
Ndia mikadu mulu mkujifaja mtawi meneyo ola limeneyo, minute imeneyo kumaso nusu ngakare kuli mpindi imene inaliboyo. Chifuwa mtari mene yeo wa makapeleka chiembegezo kwa mtu wa mene ndo vanda chiembegezo kwa mene Yesu Kristo wa makapeleka mzimu waje ndipo sumano ndi chiembegezo.
And when you see the last sentence of verse 28 of John chapter 18 says, but they might eat the Passover, thinking that the Passover is the meat from the gods that they have killed, without knowing that they are preparing to go and eat the last Passover, because Christ to be dead, die as the Holy Communion, the substitute of the Passover.
Ntifayake mukamaona ndime nusu ya ndime ya 28 kumapetuka kunena kuti koma kuti akadye Pasika ndi anthu awawa amaganiza ngati kunena kuti kukadya nyama kumene imakadyidwa ngati ya Pasika kunali kanthu posazindikira kuti izi zinali chate chithunzi chokaonesera thupi limene ndi Ambuye Yesu, ndipo inali nthawi yoyenera kupita ndi kukadya Pasika amene ndi Yesu Khristu, kapena kuti mgonero kumene Ambuye Yesu anaukonza ndi kuupereka kwa iwo amene anayenera kuti audye.
Passover is about eating and drinking. Is salvation is about eating and drinking. We just eat the already manufactured and made by Christ on the cross. Thank you to God that a hungry soul now is fed.
Ndiyo Pasika kunali kudya ndi kumwa kapena kuti kumwa. Momwe monso tikamaona pankhani yachipulumutso pali kudya ndi kumwa, ndipo ife timadya zimene zinakonzedwera ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo zimenezo anazipereka kwa ife, ndipo zimenezo ndi zabwino. Ndiyo Pasika kamanena za Pasika, Pasika kumakhala kudya kumanso kumwa. Momwe monso tikamaona pankhani yachipulumutso pali kudya ndi kumwa, kudya thupi la Ambuye wathu Yesu Khristu ndi kumwa magazi ake, ndipo ife timadya zimene Ambuye Yesu Khristu anatikonzera, anazikonzera kuti ife timazitandita zimenezo ndi kuzidya, ndipo ndi zabwino, ndi zoyenera kwa ife.
Christ is the little food, the little bread of the hungry souls.
Ndiye Yesu Khristu ndi chakudya chenicheni, ndipo ndiye chakudya cha miyoyo ya njala.
Christ is the little salvation, the little meat for his own people.
Ndipo Yesu Khristu ndiye chipulumutso chenicheni, chimeneso ndi chakudya chenicheni cha anthu ake.
We have no any other food, no any other meat, but Christ, the exact food.
Ifero tilibe chakudya china kapena nyama ine yoti tikhozo kwasula koma chakudya chomwe tili nacho ife ndi Yesu Khristu yekha amene ndi chakudya chathu.
He is my savior, he is my salvation, he is the meat of my hungry body.
Iyeyo ndiye mpulumusi wanga komanso iyeyo ndiye chipulumutso changa, ameneyo ndiye nyama kapena kuti chakudya cha thupi langa la njala.
Without the Passover, meaning the meat and the blood, whereby I might use it to drink in, to eat in, I'm hopeless without hope and salvation.
Povanda nupasika amene ndi nyama kumaso magazi ineyo ndine opanda chiyembekezo ndine opanda opanda chilibizo china chilichonse kapena chiyembekezo ngati palibe Yesu Kristu pa ine.
Christ is my salvation.
Kristu ndiye chipulumutso changa.
He is my hope.
Iyeyo ndiye chiyembekezo changa.
He is my everything.
Ndiponso iyeyo ndiye china chilichonse cha ine.
He is my gospel and message.
Iyeyo ndiye uthenga wanga wabwino.
May God help us see the Christ of the scriptures.
Ambuya tithandize kuona Christ wa mmalemba.
Worthy to be preached, worthy to be accepted by the event.
Kwa ye kayo ndi amene ali woyenera kulalikiridwa ndiponso ye ndiye woyenera kulandiridwa ndi okhawo amene ndi ake wosankhidwa.
As we are finishing, verse 39 says, verse 39, Pilate then went out and told them, and said, what accusation bring ye against this man?
Chifukwa chake Pilato anatulukira kunja kwa iwo nati, chifukwa ninji mwaza nacho cha munthu uyu.
So, as of today, we'll stop there. Lord willing, we continue as the Lord directs, but the message is Christ is the gospel, the little food, the little bread, the blood, salvation of the elect.
Kwa siku la lero liti milaka ya pamene popo ndipo Ambuya akalola tikhala tikupitiliza komano mfundo yaikulu pa uthenga unkunena kuti Yesu Kristu ndiye chakudya chathu chenicheni, Yesu Kristu ndiye chipulumutso chenicheni cha miyoyo yathu.
That day when he was handovering his body, his blood to the people in that upper room is the same day that the counted number of the elect was prepared for the salvation that is to be given on that minute point second when he will die on the cross.
Mtsiku lijalo limene Ambuye Yesu anali mchipinda chosanja kapena chipinda chapamwamba ndi wakuphunzira kuwapasa thupi lake komanso kuwapasa magazi ake. Tsiku lake linali lomwero limene panali kukhazikisidwa chiwerengero chenicheni cha anthu amene akufunika kulandira kapena kumwa kapena kudya thupi lake anthu amene iyeyo adawapulumuse.
No any other message, no any other gospel, Christ is the message.
Ndiponso palibe mawu ena kapena uthenga wina ayi koma Kristu ndiye uthenga wathu.
Let us look to God in prayer as finishing this service.
Ndiyempere.
Our dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here but morning other side. Thank you for your message, gospel, that you are the living bread and blood, the hope and salvation of the elect. Give you glory and honor because of making it possible that we should hear the Christ of the scriptures that is revealed in the scriptures. In the name of Jesus, we pray and exalt your name. Amen.